kushukuruni Bwana
Bwana wetu
kwa kuwa ni mwema
sana
Bwana na fadhili zake ni za milele Salama wale wako makumi waliponywa na Bwana Yesu ila mmoja peke alirudi kumshukuru Mungu wale wako makumi waliponywa na Bwana Yesu peke alirudi kumshukuru Mungu neema mengi ulitutendea tushukuru sana
tushukuru sana
asante Bwana asante walifungwa kwa magonjwa tulipoponya asante Bwana asante Tukushukuru Yesu Asante Tukushukuru Bwana Asante Shukuru Yesu
wetu
asante tukushukuru